Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Gagni kanto to ɓoggi jande gafandu haala Mamadou Sama Seku jam wali sakraɓe heeɗiɓe. Lamkoɓe transitionɓe holliti fedde sidao wiide junnugol manda mabɓe laatoto duuɓi joyi. Ɓen politikoɓe hewɓe ɓen jaɓɓanali kaɗo anniyamɓe ɓe holliti yo sifa wadde lamɓo fi muɗum. Syndicat l'hôpital Gabetoure fuɗɗan hannde mutere golle balɗe nayi yo saabi rafi yoɓugollo joddi e tialaji goɗɗi golloɓe lollirɓe contractuel. To tumbudu toon le sahal Mali golloɓe ley kabaru lottele tour siyagal mbiyen hewtali koye mumen fa hande ɗum woni ko tayki mbiyen goto e nelaɓe amen to mbiyen ley ngallure waliyaɓe capantati temettato capantato e tato ɗin woni sembe kabaruji amen hannde bete altinere tati leru janvier tan 2022. Bisimilla sakiraɓe. Caggal batu moɗo laamu ɓen laamu transition Mali holliti fedde sidao heeƴo golle landinal woteji ɗum waɗi ñande aljumare capantati e go'o lewru décembre ndenno e lewru nduɗo talkuru wote suɓagol président sartama ley hitande 2026. Wonko Issa Togola heɓenen keɗen fostan sitasitivi
ministre humminiɗo kabaruji hakkunde Mali ka en leeɗe keddanɗe Abdoulaye Diop o kan yimɓeji mumen immiguen yetti président leydi Ghana antititel Nana Addo Dankwa Akufo Addo hollitinde o hoorejo fedde sidao ne hono kabaruji ɗi ɓiɓɓe leydi seedi e muɗum dow batuji waɗaɗe ɗe balɗe. O batu timmi ñannden capantati lewru décembre hitande 2021 le genni bamkoɗo nokku antitirio CICB malinko ko fota ujñaji ɗi wonko yalti wiri palɗe fu warre waɗa howtre ɗi batuji le o batu waɗa ɗon yogaɓe holliti wi laamu hakkudiraji an han jutinede ɓama lebbi jeego yaade fa duuɓi joyi. O haqqille wonko hani hollitede hannen président leydi Ghana kominiɗo fedde sidao ne wi ɗu badde malinkoɓe seede muɗum ñannde aljumare capantati e goho lewru décembre ɗum wonko ministre hominiɗo hakkunde Mali ga e leyɗe keddanɗe holliti président Ghana ñannde aljumare arene capantati e goho lewru décembre ga o lewi makko hooreɓe laamu transition kay laamu ko ana joɗɗiri jantude e ramunkoɓe fedde sidao ne mbeɗe tijji wiso fedde sidao yettike malɗo hannen kamɓe ka e laamu ko malɓe ene wawi jantude ɓe kawra do charti mo dabiriji warta ɓame yalla leydi ana hewta hooren muɗum ɗum wonko Abdoulaye Diop holliti le communiqué goto fedde sidao ne holliti ka e ndu nani kabaruji hollitaɗi hoore o fedde o holliti ley ndu talkuru wi médiateur fedde sidao ne ana hani warra bamako ɗo nde alarbare joni lewru janvier caggal muɗum kortal maggan wara waɗa kasin jeene lewru janvier le leydi Ghana ndu inde Mali ɗum wonko hollita le communiqué o miccitinde jama o wiɗe charti hollitaɗo no o laamu hakkudira hana diwde noon lebbi sappo e jetti hono wotoŋaji joɗɗingon président ka e yaade député ele leydi ɗum ana hani waɗe noon lewru février dartondu hitande 2022
ndenna duuɓi nogo e tati ɓe gaɗe muɗum ndeɗo darani ka be kabaru ɗum heɓata lawol ɗum woni ko ɓen holliti ceema Hubert Coulibaly kanko hoorejo président kanko hoorejo fedde UED holliti mbiyenna wiide alniya laamukoɓe transition ɓe yo tettude laamu o ndenno wonko halni ka keɗɗan fostan ko sita sidi ɓe
fanden maɓɓe famuntunde ko heewi e malinkoɓe ɗum woni kile ɗiɗi ɓe minterene ana immo yaha Accra holliti haqqilleji goɗɗi e fedde sidao ne e inde mu'en wiawde badde Mali wino tawade ɗum wala haala honko badde malinkoɓe ɗum wala hantine sanne min gue e miraɗan koɓe holliti o sola haqqille leydi Mali yimɓe seeɗa tan e badde leydi Mali wonko haali ɗo kanaɗa ɗum wala haala honko malinkoɓe fo e da muɗum ko heewi e badde malinkoɓe hannen ana huula jantude ana huula kalde ko woni yonki mumen ɓe mintere ɓeɗe deƴƴi gaɓe gollata ko woni haqqille ɓiɓɓe leydi ndu mene mi jaɓay haqqilleji haalat ɗiɗo mi jaɓeɗo hannde mi wartama jaɓaɗo ndu mi waɗa imma daraji mi haɗat ɗum saabu dena ɗum woni laamu semme wonɓe miɗi joƴƴine le leydi Mali ni mi wullititto e jama yalta yalla haɗa yalla ɗo ana acca feyi
dans un cadre légitime pour faire arrêter ça.
Kamɓe bamakokoɓe kay goto foof no famri oɗo kabaru wonko kani sita sidiɓe e Issa Togola keɗen fostango sita sidiɓe
ɓe yimɓe pelle politique ɓe wonko watti Mali ley gueyka jutigol laam hakkudirajo o yo hunde lobbere ɗum ne tirsi e meɗen fo hannden feeso ɗe yahan fa duuɓi sappo min ke mbiɗe mira ɗum moƴƴi Mali ande torra mawɗo hannen mo hono muɗum yiyaka feewi ene han jutudemo de hakkede ana e muɗum saabu dena so en waɗa e hakkille ɗum wawi natta torra goɗɗo kasin ko jama o wi on ɗum hani waɗede ga hono miɗɓe hewtude leydi torra ɓe ɓeɗo e hana jaɓɓe ko wi miɗe miila homo foof ana tewta yaade yesso de fe goto ñagaton Allah soƴƴira caggam min ke mbiɗe tijji sanne soni o laamu hakkudirajo jutnama malinkoɓe fo heɓan ko tewta on min gue e haqqille ɗan yo jutnigo ollama hakkudirejo ɓe minterɓe ɓeɗe wonde wadde golle lobbe misale muɗum jaati woni ñalane julle 31 min mi yii maggal paɗen tatteji fo bamako ɓeɗe haqqilla jama o mi wawa yide hono gal gollal fe bamako
sacrament tout hakkillaji mon dukabarañon banggue bembe amen facebook kadi twitter jangnoɓe 15 octobre 2016 puɗɗan janngo mburtere golle balɗe joyi ka fadin nden kamɓe syndicat gaɓe touri ka fuɗɗi altinere hannde mburtere golle balɗe na heeɓi kamɓe mbiyan secrétaire maɓɓe riwan ka so Amadou Mayga noon ɗum jogitoto yontere foof soni himɓeji maɓɓe mbiyan biltaki ɗo hanni lalaysa wallete infa kenen festago sita sidibe
mburtere gollal ngal fuɗɗete nde altinere tati lewru janvier hitande 2020 kome tewtotan fuu yo gotun famuntude wi kalsi dokdoro amen taƴaɗo mais won kasin gollidoɓe entitirreɓe contractuel ɓe wattama le gollal gouvernement ɓeyde fof hannan fewi mbuuɗu goto hokkaka ɗum hen mais won kasin guidiraɓe amen pasɓe e daɗnurde ko natto saabe hewtideɓe gollude le bureau ngaji e nandal muɗum e ƴewtude kabaruji hewɗi ko entitirte recherche e nandal muɗum ɓeydu fa hannde mi heeɓe jaabi daɗnurde mum enne nde mburtere gollal jokkinan fa ñende mi heeɓi kome tewtotan soni wala ɗum a baɗma accitan mburtere nde gollal
neɗɗo goto iwɗo men capanɗe nayo e ɗiɗon no barmuɓe ɗum woni ko urgence gabeture holliti bangal mbiyan hiro ben ɗum woni 31 o ndenno professeur Diango woni hoorejo nder ɗo sibli holliti wiide ɗi rawani ɗi mbiyan na famɗi di le bangal mbiyan noga le temdere ndenno wonko halni Mariame Kamba keyta keɗo na festango sida sidibe
mi heeɓi ko warta yimɓe capanɗe jeegon e ɗiɗi ko naati urgence le o wakkati leɓe yimɓe capanɗe jeegon e ɗiɗi debe e nayo wonko heeɓa e waɗɓe accident do laabi mawdi geddam muɗum ñablaji goɗɗi muɓe heytumɓe ɗo meɗen wawi haalde hikka wi accident ji laabi heewe sanne saabu temdere fo looga tan ko heeɓa e waɗɓe accident do laabi mawɗi hikka son haalade ma gonga ñawɓe wonɓe gaaɓe ko heewi meɓɓe fof sukaɓe noon saabu dene jogaɓe an toon ɓe duuɓi nayyi tan goɗɓe du ɓama duuɓi sappo e nayyi yaade sappo e joyi ko ɓuuri heewde mais woni yimɓe joyon ɗo ñawɓe faat tampi capan tati worɓe an ɗo kañe lewɓe sappo e ɗiɗon nde dayi hitaade hikkare gar rawnen mi heɓe fe goto heddiɗo e accident laabi mawɗi hikka du neɗɗo goto tan ko heddi e accident ji laabi mawɗi le hitan hikkare nde 31 hikkaji o
ñande goho lewru janvier hitande 2020 mbiyan ɗum woni cilol ɗuri mbiyan arandewol mbiyan les service ji cellal maliɓe limta ko ɓe mbiyan ko warata temettato ceɓana jeɗɗo yimɓele raɓaɓe banggal covid 19 le ñalawma ndenno kamɓe docteur ɓe holtiwire yo batte janngol kañum ɗum rafitaɓagol sarajo eɗen turɗi professeur Yakouba Touraba woni hoorejo nokkuɗiɗoɓo gonɗo covid 19 to l'hôpital Pongé wonko hanni Aboubacry ak Mamadine Yattara keɗɗana fastago sita siɗi ɓe
giddi o ñaw fuɗɗi yimɓe ko maayi sectra joni mayele fuɗɗode makko ga nokkuji to ñawnte on jama muɗum heewa sanne nde o wakkati meɗen joomi fa hannden ñawɓe goɗɗo ana wara meɗen heeɓa ɗu hen kulleji heewɗi ana hollitiɗa ɓeeɗa kon yimɓe ñawɗo o wakkati go o muɗum yo welta ko wakkati on saabu dena sa ƴeewi rowran hono le o wakkati yimɓe ñawɓe heewi sanne fa wala seeɗan caggal muɗum hono sariyaji ñaw on yimɓe no acci badde ɗum sanne mba aranno pikkiri hani waɗeɗen ndu ana bona junngo amen ɗo yimɓe ndu warta waɗande pikkiri ɗuɗi o torra makka soni a yii leydi kodowari ñawɓe heewi toon fayottade burkina ka e sénégal enen nde en wawa dadɗe sarde muɗum saabu dena aduna fof ana ɓisodiri joni
fande le kabaruji coronavirus mbiyan iwde keña warde hannde ardiɓe cellal holti wiide temedere ɗon capanɗe jeɗɗo e goho ñaw ɓeydiki ñaw mbiyan ñawɓe ɓeydiki hen mbiyan capanɗe jeeno e capanɗe hakke temedere on camtanama fay goto heddaki hen ndenno so ɗum fof hawtinama holtama wiide joni wakkati joni o ñawɓeɓe ujunaji noga e joyo e temedde joyo e capanɗe hakke capanɗe joyo ndenno kamɓe camtanaɓe ujunaji sappo e jetto e temedde jetto e capanɗenayo capanɗe joyo e nayo camtanamaɓe mbiyan iwɓeɓe yo temedde jeegomo capanɗe jeegomo e jetto banggal yewtere meɗe acti ko vidde wonko Amadou Adam Amadou Haydara heɓe nankede fostango Alisisi
ana ɓuuri yimɓele temettato on tawanoɓe le batoji pawiɗi ɗo heɗintingol leydi pikkiɓe pikkiri mbawɗo rende ɓe iwde ñaw covid o yontere ɓettinde bamako ɗo oɗo golle ka CCRF commune 2 woni keɓuɗo hakkille muɗum hooreɓe su dogotoro nu ko a holiti wiide hono si ɗiɗo jiide wajibikina yimɓele kumaliɓe cellal faaboɗum somi jiɓɓe ɓuytude farati laaɓodirgol ñaw coronavirus o keɗo ɗen ko kalifa goyta heɓani en dow feccetago Mamadou Samaseku
ima daraji mabɓe fanda muɗum yo fesude yimɓele hewɓe vaccin coronavirus o vaccin coronavirus o le ɗiɗo joɗa haalaji ɗi o ɓeydi wiide ɗum dabareji cellal ɓamaɗi ɗi ne ɓeyde seminede kala wattu so yimɓele hewɓe hawriti nokku keɗɗana docteur kuwate o médecin to CCRF commune ɗiɗo ɓerre bamako
ene hani wadde kulle fo yalna haaɗen o ñaw jaalade wakkati fo so ana miili dawde a tawanto yimɓe goɗɗe ana jooɗi ana hokka jaama o masque ji le dame natorɗa caabu ndedu ana toon ko yimɓe lotiral juuɗe muɗum fa yetto gel hydro alcoolique caggal ɗo fo e damuɗum ɗum pikkirin yo sitlayno saabu de neɗɗo rentako ɗum e tirse hannen e homo fof waɗat min pikkirin yo ala heɓa rento renta keddanɓe ndu e won pikkiri antitirtene sinovac johnson johnson sona waɗa tesno jaaba muɗum ana wawi yaltadelle caggal muɗum ñawnu gonɗu ana wawi waɗede
garɓe batu pesaɓe li ɗiɗo jooɗo haalaji ɗi holliti beltanke ɗum sanne ndenno ɗum latantoɓe hakkille jooɗo oɗo wattu raɓodiral coronavirus o
ene hani wadde kulle fuu yalla haɗen o ñaw jaalade wakkati fuu so ana miili dawde a tawan ton yimɓe goɗɓe ana jooɗi ana hokka yimɓe maskeji le deme natorde caabudedu ana toon ko yimɓe lotira juuɗe muɗum faa yetto gel hydro alcoolique caggal ɗo fuu e damuɗum pikkirin yo sitlayno ɗum rentako ɗum ne tirse hannen e homo fuu waɗat min pikkirin yo ala heɓa rento renta keddanɓe ndu e won pikkiri antitirtene sinovac ka johnson johnson sona waɗa tesno jaaba muɗum ana wawi yaltadelle caggal muɗum ñawnu gonɗu ana wawi waɗede
anni landol keɗotoɗo men ñalawma hannde kanko docteur Boubacar Sidiki Daramé dunke andanɗo kabaru ñaw covid-19 o le suudu hôpital du Mali woni jawotoɗo landol ngol
neɗɗo ana hanni ɓonnade masque sini ana waɗa haro calɗina
on fuu oɗo andi wiide wona wajibe juuɗe moɗon wattude maske o ɗum hasindina neɗɗo dogowo ana hasindini e hendu wannogol makko maske one ana wawi hadde mo heɓude hendu ndi o hasindini muɗum so tawi ni ñaw o woye ma nokku to jaata to yimɓe ana heewi ɗum ka wajibe a watta maske o saabi so a ɓattike yimɓe woɓɓe tawi a wala maske o aɗa wawi waddude ɗumen ñawɗu ɗo mi kaddata hannde e yewtere amen acti covid fati jeggite feewi tabude dabreji kolitaɗe wiide ana wawi rende on e rende yimɓe woɓɓe iwde ñaw covid-19 o
hakke duuɓi sappo ko leydi mali ndi ana itti allaji ndenno mende ɓuri bangal keɓe jaati ɗum ɓuri tama matede ley sahal e wudde leydi ndenno to tumbutu toon kamɓe gomɓe lowtilelaji eko nande muɗum mbiyan tampi sanne ɗiɗo wattuji ɗi wonko heɓani keɗɗa fo sago silasidiɓe
leggenni tummutu dene antitirtene sanfil jengere beere tonko hoɓɓe ko heewi jippotole otengaji kan e yimɓe ONG e nandan muɗum fawtode laamukoɓe ma yiilikel leygel hôtel nokku antitirteɗo refuge du sahara yagouba mayga o wonko humini golle ngel hôtel de nde ñalane o weltaki sanne
wala fe e sago meɗe ona koyemo taki alhaali nokku o minen kay saabi gala goɗɗum sowna kabar hôtel o tan gondittinari fani hoɓeɓe kay haala muɗum haltaki
oten goɗɗo kasin antoon ana antitirte colomde Tumbuktu saabe lafi deƴerne hoorejo ngel hôtel kaydi holliti metti muɗum sar moy mahamman
yalla joinde hakkillaji kila en ɓe en pili hôtelaji ɗi janɗe kaƴaludude garde fou e nokkuji ɗi neɗɗo wawi suɓitade so ni wonko jiiɓi dow maɓɓe ɗum no gondi haygude nokku o
el moctar baabi kañyo gollo hôtel antitirteɗo auberge ji désert kanko ko holliti jikke makko bonay
yila amen yo kulleɗɗe warta ɗo wonno
bien avant la crise
ba laafi deeɗere wonde e nokku on fuu yogaɓe ana wondi e jippaɗe ɗi otiŋaji
kowre ɗe no wuuɗi suturadu no wuuɗi e nokku o min meeɗa heɓde caɗele ɗo en
laamunkoɓe région Tumbuktu holliti kan ene wondi e wadde immadraji yalla ana renta jama on fuu kan e jawle mumen lew gendi fukkorde walyaɓe temettata e capantati e tatton ɗum Mamadou Sama Seku heɓinen caggane ƴuwi Tumbuktu ne do inde sidio tamani Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
sagraɓe ele kabaro men kreduji tuto kulkuro holtama wiide mbiyan wattu iidi capantati e 31 o mbiyan accident ngaji capo e jetti limta ndenno yimɓe capantato e jeɗɗo barme protection civile région o humpiti ɗum ka e wi ardiɓe gollire nde mbiyan yonki foof heddaki hen ɓe ɓeydi wiide ɗum adadu hikka mbiyan famɗi diina mo rawanen sagraɓe en timmita kabaro amen mbito naɓa sade fumta dow bemal amen 3w.tutamani.org mbaɗno ɗon wiyamo 37321 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine